les femmes du Mali.
Fay goto yebaka ngol kongol yo ngol Fadi Traoré lugoto do to Institut Malien Recherche Action pour la Paix holti mette mako bangal yebare robe e legulirde huncangul hore hetogul jam e mako soni robe ngatana ka hakilo anatidi jam e denagu hewte kadana ko hanni Mariam Kamba Keita
la paix c'est la
hetogul jam yo kabar en fuf non soni ene jiri dum dumo ana hani goto fuf huncan dum hore pat fay goto hitne tiagal denno kamba dum robe dun hitna fi ko e mabbe tiagal e be gol ko hewi bangal mudum kambe hinni galle kambe dum faminta jamare ana hani wakka jun o goto fuf anda hakika darande mabbe so bangal jamare de ma dun le gulude modode goto fuf anda hakika hinade ko hani gollede yalla lidi maldi da heba allah wal hinade hotogul jam ngul min tawtata e do faba rewbe be fuf e on watu goto o fedde dental pelle robe ong ngaji kafu nyono holiti mette mudum fewde e ko hejabe robe na famdi sande e botu e batu sinuji le circle nyono e wi ardibe be do temede temede yimbe garbe hawrude hen rewbe nayon tan goni ton ka dum fu tawede be holliti pelitan mabbe wadde imadara hewtagol jam hakunde jalenyi nuku o sona jam goddum fuf min gondaga dum won ko holliti horejo kafu nuku nyono dum won ko holliti horejo kafu nyono kura bagaya ele karsangal
ngende fu worbe men woni mbareteebe esraabe men waretebe bandiraabe men worbe woni mbareteebe bibbe men woni mbareteebe habo darnaay leedu fu darnaay habo ka helan leedi Allah dandu e feysu habo wari leestu duumare nde moddata so wari leey kare kare o moddata wali leey do moddata ko min dardata Allah joni kay jogi be malfebe kambe dubbe bon rewbe be ngon worbe ngon bandiraabe rewbe be ngon esraabe wallahi malfebe be ndara Allah be ngada sabi Allah be joppa malfebe torra ko woni hakkune men ko min jodo min kalda min kawra e mi de mila kawral buri hunde fu dum mo inta leydi dum mo inta suudu dum mo inta jam na ko fu woni ko ndarame bandira vraiment be jawa joni kay no kaba ko no timirta yalla mi den kebani min pofa sona dum malfa woni ko min jarata nyande fu mi mila mi mayobe so min pini mi alhamdulillah mi ji nangege so min lelike mi bi fade wedde mi maya unne vraiment be jawa minen du yalla no be ngotirta set sona do rewbe tampi
dum timinta yetor meden hande UNG yontere warore do yetor wonde toutes les femmes du Mali.